to belly sunga biso yawe talamboko oyo papa si eleki to belly sunga biso
You can love.